wadamada saxaraha ka hooseeya ee afrika ayaa sii wada inay meel hooseysa ka galaan qiimeynta sanadlaha ah ee musuqmaasuqa iyo maamul xumada ee ay sanadkiiba mar samayso hay-adda transparency international iyadoo soomaaliya ay weli ku jirto sanadkii 2010-aad oo xiriira meesha ugu hooseysa liiskan oo ay ku jiraan 180 waddan qiimeyntan ayaa lagu sheegay in 3 meelood 2 meel waddamadii lagu sameeyey ay keeneen dhibco ama darajo ka hooseysa 50% celcelis ahaan dalalkii la qiimeeyey ayaa keenay 43% gar ahaan waddamada afrika ee qiimeynta lagu sameeyey oo gaarayay 230 waddan soomaaliya waxay keentay 9 darajo ama dhibcood oo keliya la taliya hay-adda transparency international ee dalalka dhaca koonfurta afrika kate muguki ayaa sharaxaysa xaaladda musuq ee afrika ee sanadkii lasoo dhaafay
most african governments are failing to address corruption in the region although we do have leaders that have invested in systemic responses to build
inta badan dawladaha afrika waxay ku guul dareysteen inay wax ka qabtaan musuqmaasuqa inkastoo ay jiraan hoggaamiyaal waqti badan galiya inay dhisaan hay'ado xoogan oo la dagaalama marka aad sii fiiriso rajadana xagga sare dalalka afrika waxaa kaga jira liiska botswana seychelles cape verde rwanda iyo namibia oo dhammaantoodba keenay sanadkan dhibco ka badan 50 laakiinse marka aad dhinaca hoose fiiriso liiska weli waxaa ku jira soomaaliya iyo suudaanta koonfureed oo dhinaca waxba iskama bedelin badan waxaase kale dhinaca hoose ku jira inkastoo ay soo yara kaceen sanadkan waddamada malawi madagaskar mozambiq iyo guinea bissau
laakiin kayd waxay leedahay midowga afrika iyo dhowr hoggaamiyo oo muhiim ah oo afrikaana gaar ahaan madaxweynayaasha laba waddan oo dhinaca dhaqaalaha afrika hormuudka ah waa nigeria iyo south africa ayaa dhowaanahan sameeyey isbedello dhinaca maamulka ah sanadkii 2017 sidoo kale waxaa dhacay dhowr hoggaamiyo oo muddo dheer lagu eedeynayey heshiisyo uu mugdi ku jiray iyo musuq maasuq sida yaxya jaamegii gambia jos eduardo dansantoski angola iyo robert mugabigii zimbabwe waxaana ugu dambeeyey madaxweynihii koonfur afrika jacob zuma sidoo kale waxaa musuq maasuqa dhinaca maamulka ah lagu eedeeyey maamulkii ra-iisul wasaarihii ethiopia xeyla maryam desalin oo isagu iscasilay horraantii bishan xilli ay dalkaasi ka socdaan dibadbaxyo dowladda looga soo horjeedo dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo hoggaamiyahooda musuqa ku eedeysan ayaa marar badan dib u dhigay doorashada madaxweynayaasha uganda equatorial guinea gabon congo iyo cameroon oo weli waxay muddo dheer ku dhegan yihiin xukunka inkastoo ay ku eedaysan yihiin musuq maasuq iyo maamul xumo madaxweynaha cusub ee koonfur afrika ramavosa ayaa sheegay in la dagaalanka musuq maasuqa uu siinayo mudaanta koowaad bilyaneerkan ganacsadaha ahaa ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in saraakiisha dowladda lagu sameynayo xisaabi xilma leh isagana laga bilaabayo
Now, if there ever has been anything that many South Africans
waxau yidhi haatan haddiiba ay jiraan wax ay dadka reer koonfur afrika muddo doonayeen inay arkaan waa in la xisaabiyo madaxdooda waana bilaabaynaa isxisaabinta innagoo ka bilaabayna madaxda ugu sarraysa madaxweynaha nigeria moxamedu buhaari ayaa isna ku dhawaaqay in dhammaan hantida qaran ee lagu soo celiyey ololihii la dagaalanka musuq maasuqa ee dalkaasi laga sameeyey la iibin doono si loogu soo celiyo qasnada dowladda la taliyaha hay-adda transparency international ee dalalka dhaca koonfur afrika kate muuki waxay leedahay hay-addeedu waxay isha ku haysay isbedeladan ka dhacay qaaradda afrika
2018 marks a very important year for the continent. We have seen this renewed commitment from the African Union.
Sanadkan 2018 waxaan u asteenay sanad muhiim u ah qaaradda waayo waxaan aragnaa ballanqaadyada ay sameynayaan midowga afrika iyo madaxda afrika shirkoodii dhowaa ay ku yeesheen Addis Ababa waa wax dhiirigelin leh oo aan runtii soo dhaweynayno
waxay sheegtay Kate in waxa ugu wanaagsan ee Afrika ay isaga dulqaadi karto heeryada musuqmaasuqa inay tahay madaxdeeda oo lala xisaabtamo